exclusive from ZambianTunes.com.
Got another one. When's it that you take it all? Paline. Jamene vena spenzo na paline. When's all that you be say with mami? Kukana mkazi wina sebe ananisia. Anje iwe when's it that you take it all? Honey, ati dizaka nkala beta tu. Sasibenza unga kwa tiliwe pwanji kulilova. Si hapa tulesalula. Si hapa teseka. Mukazi wanga unanisunga. Iwe mukazi wanga unanisunga. Tunariye chito unanisunga. Watu wenzo niseka.
ZambianTunes.com.